Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Shalom watu wa Mungu.
Shalom.
Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya retreat camp ya Vikindu. It was so glorious. And it was announced that we have entered into a new season. It was announced that
weka tu Kiswahili. Okay, time nzito sana.
Ilitangazwa kwamba tumeingia kwenye msimu mpya, msimu wa kutukuzwa au msimu wa utukufu mpya. So for all of us here, this is our season of glorification. Na kuna kitu kimoja baba alikiongea ambacho kijatoka kwenye akili yangu mpaka sasa hivi, ni kwamba kama kuna kitu chochote sio kukiombea tangu mwaka unaanza mpaka sasa hivi kama tatizo na bado lipo, hiyo ni ishara ya kwamba utukufu uliokuwa nao hauwezi kulitatua ile tatizo, kwa hiyo unahitaji utukufu mwingine mpya. Kwa hiyo challenges, problems zinakuja like an alarm kukukumbusha kwamba you have to renew the glory. You have to renew your glory because the glory is progressive. Utukufu haukai tu kwamba it is constant or static. Hapana. Glory is dynamic. It is progressive. Kwa hiyo inatoka one level to another level. Kwa hiyo sometimes the answer of your prayer ni kwamba you just need a new glory, a new level of glory, so that you can solve all the challenges and the problems of your life. Thank you, Dad.
Sometimes you don't need answers. Sometimes you need to change levels. Ukiwa unakaa darasa la 3, matatizo ya darasa la 2 hayawezi kukuta. Yaani mfano mwalimu akaamua kuchapa darasa la 2. Na wewe siku hiyo hata kama sio darasa la 3, ukawa umeenda kumsalimia dada yako aliyeko darasa la 2. Kama ni darasa la 3 au la 4. Mwalimu akipita kuchapa darasa la 2. Change classes. Tell your neighbor change levels.
Change levels.
Tell again change levels.
Change levels.
Tell your neighbor again change levels.
Change levels.
You need to change levels.
You need.
And the levels we are talking about here are levels of glory. Levels of glory. Can you share with us what you got at Vikundu? Yeah. Can you say something? Can you please give a mark? You had an impact at Vikundu. Tuliomba. Kuna watu walikuwa hawajawahi kuomba masaa 3. Mungu alitusaidia, tuliomba. Waambie wale mimi nilikuwepo Vikindu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kushiriki retreat ya Vikindu. It was very impactful. Lakini kikubwa, kwanza nimejua kwamba kumbe kila mtu ana uwezo wa kuomba sana, kwa sababu I have never in my life prayed for so long. Yani sijawahi kufita siku 3. Nimelala less than like 3 hours for consecutively 3 days. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho nimejifunza,
sio mmoja alimuuliza how was Vikindu? Anasema I realized I can stay up for 3 days without sleeping and still be fit. Jana niliporudi kutoka retreat, kuna mahali mimi na kwaya tulienda kuhudumu tena. And nilipotoka pale, nikaenda sehemu nyingine tena. Mbako ndo nimetoka saa hizi. And God is still good.
Amen.
Mm-hmm.
Okay, kikubwa ambacho nimejifunza Vikindu, sio na mbali sana, I should explain Pastor Hansi, ni kwamba siku zote huwa tunajua kwamba sisi ndio tunatakiwa kumtukuza Mungu. Lakini we should always ask God atutukuze sisi. Na Mungu yeye atatukuzwa kupitia vile ambavyo tunavyo experience sisi baada ya kutukuzwa. Kwa hiyo tukitukuzwa sisi na Mungu atapokea utukufu kutoka kwa vile ambavyo sisi tumetukuzwa. Iko ni kimoja kikubwa ambacho nimejifunza kutoka Vikindo.
Anybody else? Come. Run. We don't have the whole day. Yes.
Shalom watu wa Mungu.
Shalom.
Kitu kikubwa ambacho mimi nimejifunza, Mungu anaheshimu maamuzi ya kwangu. Na maamuzi hayo ni muda. Yesu yeye alisema kwamba it's about time, ni wakati wake. So mimi nitakaposema ni wakati wangu wa mimi kuinuka, ni wakati wangu wa mimi kuchukua new level. Hata hapa tunaambiwa kwamba tunatakiwa tuwe na new level. Hauwezi kuipata new level kama haujaamua kupata hiyo new level. Haujaisaidia wewe mwenyewe. Na asubuhi hapa tumefundishwa kuhusu nia. Kama haujaweka nia ya kudecide kwamba nataka new level ya utukufu au chochote kile kwenye maisha yangu, you'll never get it. So it's about time, na hiyo time unatakiwa uiamue wewe with a lot of boldness.
Na ukota ukota. Anyone else from Vikindo? Brother mwenye miwani. Ukinyosha unamuomba Mungu ni kuone.
Shalom watu wa Mungu.
Shalom.
Mimi nilichojifunza kitu kikubwa ni nguvu ya kutoa sadaka. Yaani ile boldness ya utoaji wa sadaka ikusudiweze kwenye new glory. Na baba aliweza kutueleza vizuri, kutoa sadaka sio lazima uwe na kitu kikubwa sana. Chochote ulichonacho, kile unachoona kwamba nikitoa hiki nafsi yangu inaweza kaniuma, hicho ni sadaka pia, tutoe. Kwa hiyo ile nguvu tulionayo katika kutoa sadaka ni kubwa sana.
Jo. Huyu utakuwa kaelewa huyu.
Asante baba. Shalom.
Shalom.
Asante. Mimi kikubwa nilichojifunza Vikindo ni last demonstration ambayo baba alisema ukisahau vyote kumbuka hata hiyo. Ilikuwa ni kwamba yani damu ya Yesu inanena mema kwenye maisha yote. Haleluya. Ya. Vikindo oye.
Yeah. That one deserve an oye.
Yeah baba. Wow. Yeah, ilikuwa ni kwamba aliso demonstration kwamba kulikuwa kuna watu waliita watu watatu wakawa wana shout maneno mabaya zidi ya maisha ya mtu. Anasema you can't pass, you can't go on, you can't move, you are block, wewe ni maskini, wakawa wana shout, lakini walikuwa watumii mic. Lakini baba yeye alikuwa ana mic, yuko peke yake anatumia mic. Wewe wale wanaendelea ku shout you can't, lakini baba yeye sasa anaongea na mic. So sauti ya baba ikawa inafunika sauti za wale wanaozungumza matatizo. So is that like a blood of Jesus, hiyo ni damu ya Yesu ambayo inanena mema kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hatutakii kuogopa. Ukishaokoka ukimwamini Yesu, jua kwamba damu ya Yesu inanena.
Sisi nawafundisha kakaruda kidogo.
Yes.
Ni wamegee kipi? Glory, boldness to give, au cha damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Mbona kama wanaojibu ni wa Vikindo? Nipite au nikufundisheni somo la leo? Wale ambao mkwenda Vikindo, mnawazaji, nipite vya Vikindo au tujifunze somo la leo? Au wamwamini Bwana? Wamesema mwamini Bwana. Eh? Yakaya yamepita. Kwa tugonge vya leo.
Asante baba. Kwa hiyo mimi ule mfano sidhani kama utatoka kwenye maisha yangu. Yaani ilikuwa ni mfano brilliant, yani siwezi kusahau. Hata ningepita chochote sasa hivi, kile ndio nitakachokumbuka. Kwamba damu ya Yesu inanena mimi kwenye maisha yangu. Asante baba.
I like that one. That one was amazing, huh?
Yeah.
Yes.
Bwana Yesu asifiwe.
Samani kipekee mimi napenda kwanza kumshukuru Mungu. Kwa wakati ninajifunza kuomba, nimeomba kwa muda mrefu sana nikiwa niko peke yangu kutoka nimetoka. Mimi hapa sina hata miezi mitatu minne. Lakini nilipokuwa ninaenda mwezi wa tatu nikawa anointed. Lakini sikujua. Baada hapo nikaanza kuona ishara zinaambatana. Nikaanza naonyeshwa matukio ya mechi. Naonyeshwa mechi ya Yanga, mechi ya Simba, mechi nyingine. Sasa nikawa nikiwaambia watu walikuwa hawaelewi. Wanaona kama mimi mwenye Mungu. Wakati huo na mwenyewe nilikuwa siamini. Kwamba itakuwa hawaiwi. Lakini matukio yale yakaanza kuja exact kama ilivyo. Nikisema ni 3-2, 3-2, 3-2, 4-2, 4-2 hivyo hivyo. Sasa nimeenda nimekutana mambo mengi sana mwisho wa siku.
Waje anaelekea kwenye vikindu.
Anaelekea vikindu.
Yeah,
siku nilipofika sasa
nakuta vikindu.
No, kabla sasa hapa nikawa nimekuja kuna changamoto imepita. Najaribu kuruka kwa sababu
mlonyeza. Kwa hiyo ruka kwa sababu tunataka tuelezea vikindu.
Nikaambiwa nenda kwa Pastor Tony wakati huo. Kwa sababu nilikuwa natafuta solution ile ile life experience kwamba nasoma kwenye Biblia naona inatokea life, yani ile ile jinsi ninavyoishi. Ikawa haiji. Nimekuja hapa mara ya kwanza, nikaja mara ya pili, nikaondoka. Mara ya tatu Mungu ananionyesha tena, nenda kwa Pastor Tony. Nikaja. Nilipokuja nikawa nasema nataka kuona mwenyewe moja kwa moja. Nadhani mtumishi alikuwepo nikamfuata, mtumishi akaniambia ngoja. Nikazunguka zunguka nimekwenda kwa sasa mimi nikawa na shauku nataka kitu ambacho nimweleze mtumishi lakini nakosa hiyo nafasi. Mwisho wa siku tunasikia wewe unasema nimepewa agency ya kwenda wapi? Vikindu. Nikaja ha, kumbe ina maana Mungu ameweza kusikia. Hata nilipokuwa nikitaka kuongea hapa, nilikuwa nakosa hiyo nafasi ya kuja kuongea hapa. Yale ulikuwa unasema unataka kufundisha ndio hayo nilikuwa nayahitaji mimi. Sasa kitu ambacho nataka kukieleza. Nimefika Vikindu, siku ya kwanza nimeomba. Nikaenda nikalala. Siku ya pili nimeomba sana mpaka imefika mida ile saa 5 saa 4 chakula kilichelewa. Nikaenda nimelala. Nakumbuka aliyekuja kuniamsha.
Ngoja kwanza. Kwa wale mbao mkujua siri. Mimi ndo nilikuwa nakichelewesha. Kwa mama alikuwa ananitumia message waje. Niambia chakula kisije bila ruhusa yangu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Hongereni kwa kuvumilia.
Sasa kuna Asha alikuja kuniamsha. Nilikuwa kidogo nilikuwa nipitize nisema nitaamka kesho. Kumbe ule muda ambao mimi nilikuwa nataka kulala ndio muda ambao nilikuwa nikwenda kupata mafunuo. Sasa kitu ambacho kilikuwa surprising, mimi kipindi cha nyuma nilikuwa nikiomba Mungu naomba nipe ushawishi mbele ya watu, mbele ya jamii kwa sababu kila sehemu nilikuwa nakataliwa. Hata kazi Mungu akiniambia nenda kamaone mtu fulani, nimetumwa kwenye viongozi wa Simba, nikafungwa viongozi wa Yanga. Nikienda wananizungusha. Mwisho wa siku mimi naishia kuomba against kile ili kitokee kesho anisikie mimi nataka nini kwao. Sasa nafika pale mimi naomba ushawishi, kumbe it was about glory. Ndio yeye anakuwa anifundisha. Nikiwa ninaomba on the spot huwa napataga vision zile. Pale pale nikaona jagi lina mtindi huko nusu afu kamwagwa. Kwa unajua nini maana mtindi, naanza nikiangalia taona equality to sabati renewing. We are starting new. Katika muda ule ule nina account nimekafungua Instagram, nikiongea matokeo watu sana kwa naamini kwamba umeongea kwa sababu umetokea, huwa nina post ili nikwambia niliongea, ukinibishia kaangalia utakuta matokeo yangu mimi niliyaweka kabla. Kaka account kanaitwa Jesus King Dog 24.
Sawa. Sawa.
Kale ka account pale pale on the spot siku ile nikakuta kalikuwa kana hata like hata tatu na nini watu wanaofollow hata wote. Nafika jioni nakuta kuna followers 7. Asubuhi naamka 10. Leo asubuhi naamka watu ambao nilikuwa nawapatia hela nazungushana nao kuadai hela. Nashangaa wameanza kurudishia mwingine milioni 1 yako na kutumia hiyo, 500 hiyo. Kwa kweli ulinibariki.
May the influence of God be with you.
Amen.
Kila mtu ana experience yake kwenye maisha. And God has a way of talking to anyone. Cheche huyo dada nyuma yako. Sijawahi kumsikia akiongea.
Shalom people of God.
Shalom.
Kwangu mimi sio kitu nilichojifunza but I have a testimony. Kabla ya salvation night I have a younger sister, ni mtoto wa kaka yangu, sema hatuna age difference kubwa sana. So I call her younger sister. She was diagnosed by the doctors akambiwa na brain tumor. So she was supposed to go for the ilikuwa ni operation in India. Wakati tunaomba, mimi nilikuwa nimekaa nyuma kabisa kwa sababu ashes mara nyingi tunakaga nyuma ili kusaidia watu wa mbele. Nikaa kama nimeanza kusikia usingizi, nikawaaga wenzangu nikamwambia mimi naenda mbele kusimama. Kwa hiyo nilipofika kule mbele kusimama, baba akasema kuna mtu ana ndugu yake ana uvimbe kwenye ubongo. Na amekuwa
kwenye salvation night, right?
No.
Au Vikindu.
Okay. Ukasema kuna mtu ana ndugu yake anatakiwa kufanyiwa operation. Ukisema ubongo ulisema kichwa.
Mm.
But mimi nikasema kwangu au take it kwa sababu ubongo unakaa kichwani na lazima kichwa kitafunguliwa. And I said,
"And you remember niliita hadi uvimbe?"
Yes.
You remember?
Yes.
Kwa hiyo baba alisema tu rafiki kwa sababu pia muda huo tulikuwa tunatoa sadaka za bahasha. So I gave people sadaka za bahasha, nilikuwa nimesimama upande ule mwingine, so I was shouting nikiwa nagawa bahasha. Huwa na tendency nikiwa nagawa bahasha nika huwa na hesabu. Ilikuwa imefika bahasha ya 34. Sasa nikaenda nikaiandika ile namba mahali. I said I'll call them kesho niwaulize what's happening kwa sababu alikuwa amefikia stage, she's 18, alikuwa haoni, hakumbuki watu, yani hata kama umekaa naye muda mrefu kiasi gani. Yaani utafika utaongea utaongea naweza akachukua hata masaa mawili ndo akarealize huyu ni mtu fulani naongea naye. Alikuwa hawezi kutembea, akiamka asubuhi anakuwa kama mgonjwa degedege anavyokuwa. She will fall down, atajisaidia nyie ndo mumsaidie, analala na pampers and all that. Sasa kesho yake asubuhi tumeamka, kwanza nilimpa simu, charge yangu. Simu ikae imezima. So nilishindwa kuwapigia simu, baadaye sana nikaja nikapata charge. Nikachaji. That time ilikuwa 5:34 kwa sababu before that niliwapigia wakawa hawapokei simu kabisa. Nikaja nikawapigia simu hiyo 5:34. The same number ya basha niliyokuwa nimehesabu jana, nilioga baba ndo akasema kuhusu uvimbe. That time ndo akanipigia simu, nikawauliza. Wakaniambia bado haoni. Sasa mimi kwangu ile ilikuwa heartbreaking kwa sababu tena hiyo hiyo last night baba alisema wenye uvimbe watu wakaenda mbele. Mimi sasa man Asha, I had to hope watu. Kwa hiyo kwenda kusimama, but I served there nikasema mimi ndo nitakuwa kama a point of content. Na by good luck kuna mtu pia alisema ana uvimbe kwenye ubongo. Kwa wakati baba anaombea mimi nilikishika kichwa by faith. Nikasema by this time mimi nimekishika kichwa should be healed at home. Paka jana pia tumetoka Vikindu, it was kama tukawaida. I was having ile furaha compared to Salvation Night, ni kwata ile nguvu ya kuomba, amani ya kuomba unakuwa huna kabisa kwa sababu ni mtu uliyemzoea and all that. Jana lakini shockingly jana nimeomba, I was at peace kabisa, yani nilikuwa sina stress, yani everything was okay. Sasa kuna ile damu ya Yesu ambayo baba alisema tuichukue. Sasa I wanted to give it to her yesterday, lakini nawapigia simu wa nyumbani kwa sababu yuko kwa bibi, bado akawa hawanipokelei simu. Mimi mpaka nimeenda nyumbani, nilifika nyumbani umeme umekatika, simu ikazima tena. Kwa I didn't have even ile time ya kusema kwamba nitawapigia. So nikasema mimi damu yangu nilinywa Vikindu. This nilimbebea yeye purposely. Mimi nikasema nitainywa badala yake kwa sababu I felt like meza ya Bwana ni jana, it can't sleep mpaka kesho yeye ndo anywe. I said ile baraka iko leo, ni leo. So if it ends today, kesho nitachelewesha muujiza. I drank that blood na nikalala mapema sana. Sio kawaida yangu mimi kulala mapema. Nikalala mapema sana and today I said pia leo asubuhi nikawapigia simu, wakawa wanipokelei kabisa. So this morning nikamka nikasema I want to go to church first. Let me go and see her kwa sababu nitarudije kutoa ushuhuda. If I just go to church nikaendelea kuomba, I must pray and watch. So nikatoka nyumbani, I went there. Nimefika, yani the first thing anani hug. Dada T, and I was like, okay, you can see me. Akanambia, yes, I see you.
Shangri Yesu, hallelujah.
Kwa hiyo nimefika pale, ananiambia Dada T mambo. Yaani mimi nilistama kwanza, nikamwambia Lisa, are you okay? Akanambia, I'm okay. Umetoka wapi? Nikamwambia, I told you I went for prayers. Nimekuja kukuona. Akaniambia today I'm feeling fine. Nimeamka kwa sababu ilikuwa every single morning, kila siku asubuhi, lazima anapotoka kitandani apate zile symptoms za kama mtu wa degedege. But today she can walk. Haja stama ile asubuhi. She's very fine and good enough. Kwa sababu kabla atujaenda Vikindu, alikuwa anatakiwa wasafiri on Wednesday, na alisema she can't travel paka anapopata, yani aweze kujisimamia kwa sababu flight from here paka India ni muda mrefu. Kwa hiyo anaweza akapata tatizo kwenye ndege ikawa shida. This morning wakampigia daktari kumuelezea kuhusu hali yake. Daktari akasema it's okay and they're traveling tomorrow in the morning. Mimi hata kama ushuhuda kwangu bado haujakamilika, but I feel faith. Baba nakwambia kwa
sababu don't abort the pregnancy.
Yes, I'm not aborting, dad.
Listen to my instruction.
Yes, dad.
Ushuhuda umekamilika.
Amen.
She's coming back with testimony.
Amen.
We are going to India to confirm.
Yes, sir.
You're going to India to confirm.
Amen.
The fact that she recognized you.
Yes.
She stood up herself. And now she's ready to travel.
Mm-hmm.
What else God is supposed to do?
Thank you, dad.
The tumor is gone.
Amen.
The tumor is gone. She's healed. She's healed.
Amen.
Say louder, she's healed.
She's healed.
And we know for sure she's healed.
We know for sure she's healed.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Apostle, tell us about Vikindo.
Thank you, sir, for the opportunity. Kitu kikubwa nilichojifunza nilipokuwa Vikindo, kikubwa sana, to me ulisema, things of God are to be demanded, not to be expected. So I prayed. And everything that I was expecting, it's already coming true. Thank you.
God bless you. Things of God.
Things of God
are not just to be expected.
Are not just to be accepted.
But they ought to be demanded.
That ought to be demanded.
Havitokei kwa sababu tumetarajia, tunatokea kwa sababu tumevi demand.
Yes.
That's how it was at Vikindo.
Yes.
Yes, my brother. Briefly, please.
Shalom, shalom. Shalom. Okay. Thank you. Then for this opportunity. Binafsi, the best thing ambacho nimejifunza kutoka kwa baba, ile last part wakati tunashiriki meza ya Bwana, baba alisema tunywe nusu of then nyingine tuende tukamwage kwenye ardhi. The moment naenda kumwaga kwenye ardhi, nilipata revelation kwamba kama Yesu alituwakilisha sisi msalabani, akaenda kaburini, akafufuka, ndivyo ambavyo sisi amna mtu anaweza kutuzika akaturudisha ni kaburini kwa sababu Yesu amekwisha kufufuka kwa niaba yetu. As long as sisi tu, Yesu ashatuwakilisha akafufuka, kama mtu atataka kutuzika sisi, amtoe Yesu mbinguni, amrudishe kaburini, then ndo vitu vyetu vipate kuzikwa. Everything is done.
Amen. Hallelujah. Kama mnakumbuka vizuri wale ambao mlikuwepo, nilisema tumezoea kula meza ya Bwana kama Yesu ametufanyia. Lakini nikamwambia sisi, hii si kwamba ametufanyia. Hii sisi tunashiriki. Tunashiriki. Unaitwa ushirika wa meza ya Bwana. Kwa hiyo tunashiriki. Na kwa kuwa tunashiriki, we have to experience what he went through. Hasa kwa sababu tunashiriki damu. Ninasema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwa kila tunaposhiriki, tunakumbusha kwamba ni kama tunakumbusha ulimwengu wa roho na mwili kwamba hey, wake up, tulishapitia hiki, so we are not allowed to pass through this again. We already paid for this. Kwa ushirika wa meza ya Bwana ni kama unasema hivi, I already paid for this. I'm not supposed to pay for same matter twice. Ngoki nakwambia nakataa kulipia same thing twice.
Thank you for pastor for Vikindo na mafundisho ambayo baba anatufundisha. Me, my daddy the pastor is almost 25 years. Babangu alianza ujenzi wa kanisa mwaka 2016. Ukao umestack almost for 5 years. Mpaka mwaka huu yani tulikuwa hata hatujaezeka. Sasa baba akawa anafundisha giving, limbuko. Siku moja mimi nikatoka hapa nikaenda nikamwambia baba, hivyo ushakutoa limbuko? He's a pastor. Akasema sijawahi. Can you imagine? He's a pastor for almost 25 years. Nikamwambia baba, ilikuwa ni mwezi wa 3. Nikamwambia baba, sadaka ya mwezi huu wote chukua peleka kwa spiritual father wako. Ni mzee yupo anaitwa mzee Mwanjabeki. Baba akasema it work out. Nikamwambia yeye. Akasema kwa sababu na mimi nishampelekeaga sadaka, nikamwambia hii ni sadaka yangu, isikupi kama mtoto, nakupa kama babangu wa kiroho. Akasema that's good. Kwa hiyo sadaka yote ya mwezi wa 3 baba akaichukua akaipeleka. Mwezi wa 5 kuna mtu tu alikuwa anapita barabarani kanisani. Akasema pastor, project yako imekwama kwa muda mrefu, tunataka tuwezeke. It was a project ya kuwezeka like 67 million to 70. Yule jamaa akalipa. Ni mlevi tu anapitaga church. Akalipa the whole project.
Do you hear? Guys, are you hearing that? Are you hearing that? Nikiwaambiaga hivi, sio lazima ulipie vitu vya maisha yako. Imagine project you stuck for 5 years. Kuwezeka mabati. Na huyo mtu anapitaga hapo siku zote. Na ni mlevi tu. Hamna anayemjua. Can you imagine? Kuna watu wangapi wana hela zetu, wana maisha yetu, ila kwa sababu ya stinginess, kwa sababu ya unyimi na akili zilizochafukwa na watu wa duniani, we think God is stealing from us. Project iko kama 60 ngapi?
67 to 70.
I don't want to ask the man of God ilikuwa ni shilingi ngapi sadaka yake.
3,500.
Naomba unipe ratio. Naomba unipe ratio afu niambie ni benki gani inaweza kukupa milioni 67 kwa sababu ya collateral ya 300,000. Tell me in this world. Nani anayafanya haya? Tell your neighbor, God is not a robber. Wow. And trust me, Mungu hakujibu kwa sababu sadaka ilitolewa. Mungu alijibu unyenyekevu wa baba. Imagine how many things tungekuwa navyo tayari kama tungerespond sauti tulizozisikia zilipotuambia tutoe, tukatoa, tuombe, tukaomba, tufunge, tukafunga. Imagine how many voices you ignored. Kumbe nimegundua mtu akiamua kustaka ameamua yeye.
Yes.
Au kama hajaamua yeye, basi ana ujinga ndani yake ambao unamfanya stuck. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, lakini wakiyapata maarifa alafu bado wana stuck, then we should know something is wrong somewhere with them, not with God. Are you hearing this? Please, can you repeat again your words?
Yani tulikuwa tumestuck kwenye ujenzi wa kanisa, na yani hata matoleo pastor kanisani, yani unashangaa kanisa letu sio kubwa, 200 to 300 people. Kwa hiyo unashangaa labda Jumapili nimepata 100,000. Yaani baba alikuwa ana struggle in short. Kwa hiyo akawa anasema sasa mimi nilikuwa mimi kuja huko kwenye ilikuwa gani vita washirika kanisani wanagoma za utoni sijui kitu gani. Unajua?
Najua. Sasa
mimi nikawa naambia, mimi nikamwambia baba, mimi niache, acha niende, alafu wewe utakuwa unaona matokeo. Kwa hiyo that day ule mwezi wa kwanza tunaongelea limbuko, mimi nilienda nikakaa na mzee. Ilikuwa unajua ukiwa mtoto wa mchungaji ukiona vitu haviendi wewe mwenyewe ndio mwathirika namba 1.
Mm.
Kwao nikamwambia baba, vitu haviendi.
Only pastors kids can understand that.
Kwao nikaona baba, mbona vitu haviendi? Yaani unaona kabisa mzee anahangaika. Nikamwambia baba, tutoe limbuko, yani let us give. Akasema da, wazee wangu wa kanisa sijui itakuwaje, ngambia don't listen to them. Yaani wewe ukipata hela twende tukatoe. Kweli? Na sikio wakati anaenda kutoa mimi nilikuepo. Na nilikumbuka maombi aliyomwombea yule mzee. Akamwambia Mungu akafufue chochote cha kwako kilicholala. Only that. Akamwambia Mungu,
do you remember mliokuwa vikindo? Do you remember niliwaambiaje kuhusu maombi ya mtu unayempa sadaka? Do you remember? As I imagine huyo baba alikuwa na zigo lake moyoni, lidude la kufufua project za watu, ila kwa sababu mwanae wa kiroho hakuwahi kuiona. Do you remember what I said? Yaani ba mpewa sadaka ana maombi ambayo hata yeye ajui ni ya nani. Au rather hata yeye ajui kama anayo. But the giving provoked. Inawezekana akumueleza kwamba project yetu imelala. Anamwambia tu sadaka yetu hiyo. Ila listen to where the prayer was directed. Anasema Mungu akafufue chochote kilicholala. One of it is the project. Check sasa alivyofufua. What happened?
Leo wakati tuko kanisani, kuna mshirika mmoja naye ametoa madirisha yote. Yote, more than 10.
Naomba uelewe. Ni mshirika. Alikuepoki kanisani. Narudia tena, kuna vitu vitafunguka when you decide to respond. Sasa unaelewa 2025 itakavyokuwa. Vitaitika vitu kwenye maisha yako watu ambao hawajawahi kuviona. Now, son, do you understand now when I tell people every day that I don't live by the offerings?
Yes.
Imagine that 65 kama kungekuwa tumeshamaliza ujenzi na kila kitu. Alafu jamaa anapita tu kama ilitakiwa itoke. Mungu anamwambia mpeleke huyo mtu. Now imagine how many things people are given to me. Na mahali nienda na Pastor Hans jana. Ananiambia, Pastor, these people, how comes someone somewhere just prepared a Christmas carol? He just did it and he invited friends. Friends ni wasanii, wengine managers, wengine ni big business people in the city. Kawaita, just for me to preach. Alafu alipomaliza anasema sasa ngoja niwaeleze kuhusu vitabu vya babangu wa kiroho. Kaanza kitabu cha kwanza, kitabu cha pili, kitabu cha tatu. Akawaita watu wanunue vitabu pale juu. Baada ya kushuka, somebody followed me. And he said, man of God, I don't care ni vitabu vingapi uta produce next year, but any book you want to publish next year, no matter the number, I will take care. So you should know, I'm not selling book to get food. It's crazy. It's amazing what God can do. Tukiamua kumwamini. It's amazing what God can do. Tukiamua kumwamini. Some testimonies are too beautiful to leave them alone. Imagine this. Just by obedience. Na kesho na kushukuru uje umwambie Baba Grayson kwamba Limbuko alifanya kazi. Limbuko ni utapeli. Now, do you know, hata kama huyu kijana alikuwa ni mkorofi nyumbani kwao, right now, unajua amegeuka kuwa nani? A blessing to the family. And this is how we will be all of us here. Sema kwa jina la Yesu, I shall be a blessing to my family. In my own way. Nitakuwa baraka kwa ndugu zangu. Nitakuwa baraka kwa familia yangu. In my own way. Giving is not about how much I have. Giving is about boldness. Ujasiri tunao upata katika Mungu. Kwamba Mungu, nina ujasiri. Kwamba you can supply in my life. Now I'm moving to give this one. I don't want to say much. Lakini watu walikuwa vikindo. I gave them details of the things I gave this year. This year alone. This year alone. Actually, this month of December alone. I leo ni tarehe 10 ngapi? 15. Sija cross hata nusu ya mwezi. I already dished out more than 500 M. This one knows. Kwa yale Mungu anayoyafanya maishani mwangu, I'm convinced if I trust him more, he can go. You see, Mungu anapofanya vitu kwenye maisha yako, they should give you a trigger of the next thing. Visikupe kubweteka. Yani unaweona na yafanya kwenye maisha yako, ya kwambia hivi, if, kama sikufanya sana, na amefanya paka hapa, what if I try him more? What if I try him more? What if I try him more? Are we ready to go crazy before 2025? Determine this year. Kabla huu mwaka hujaisha. Go crazy. Siwaze sana January mtu wa Mungu.
kwa sababu hauna uhakika hata kama utafika. Use what you have today and leave him for tomorrow. Yesu anasema kesho itajisumbukia, itajihangaikia. Wana wa Israeli kila walipoamka asubuhi walikutana na mana. I have to believe God that tomorrow you will supply on my table. Some of us we don't give because we have much. Hatutoi kwa sababu tunavyo vingi. Tunatoa kwa sababu tuna uhakika asubuhi tukiamka. You are able to supply. That's the ultimate level of faith. Hiyo ni level ya juu sana ya imani. Ya kumwambia Mungu, I know when I wake up tomorrow, you will supply. When I arrive January, you will be already paying all my kids' school fees. Kuna mtu anamwamini Mungu kwa ajili ya ada ya mtoto wake hapa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yasikie maneno yangu na nena na wewe kama mtumishi wa Bwana. I don't care what has remained in your account. But before January 1st, atatokea mtu kama malaika aliyelipa ada ya watoto wako yote. When you know God can supply that much, when you know, see, this kind of miracle, muujiza wa namna hii, unamfanya mtu, see, mtu wa namna hii akitendewa hivi na Mungu, alafu kesho asitoe, do you know what God will do? Will dry everything. Lakini muujiza wa namna hii unatakiwa utupe mahubiri. Yani wewe uliyetoa, alafu Mungu akakufanyia, alichokufanyia baada ya kutoa, kinatakiwa kiwe sermon, kikwambie hivi, do you see what I can do? Mungu anatakiwa akusemeshe, yani limuujiza la Mungu alilokufanyia, linatakiwa likusemeshe, likwambie hivi, do you see what I can do? Wewe, do you see what I can do? Some of you, you don't need money. Some of you, you just need access. Yes. You just need the right place to stay. Yes. Namuomba Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Siku zilizo salia za kumaliza mwaka huu. Yes. Mungu akupeleke sehemu sahihi wakati sahihi. Yes. Akukatizishe mtaa sahihi wakati sahihi. Akufanya uandike kitu sahihi wakati sahihi. Yaani usiende mahali ambako hitajiki. Mungu akupitishe mahali ambapo tunasema hivi, ah, I was looking for you. This is for you. I was looking for you. This is for you. Hii itakuwa ni story ya mtu hapa kwa jina la Yesu. This will be your story in the name of Jesus. Sema sitatokea mahali ambapo sitahitajika. I will arrive in the right time at the right place at the right time. And I will be meeting right people. I'm just thinking. One organization za Mungu. Hata eneo lililojengwa hili kanisa lilikuwa planned na Mungu. You know how? Mungu alijua kuna mtu atapita. Yes. Kwa maana yake unaweza ukajikuta umejenga location ambayo Mungu hapiti. Mungu akupe neema ya kwenda mahali ambako Mungu atapita. Umewahi kuanza Abraham? Sema aliyeweka hema yake. Kaweka hema akiwa ajui. Kumbe miaka michache baadaye Mungu anapita kwenye mialoni ya Mamre. Tutajenga sehemu ambazo Mungu atapita. Amen. Tutakaa sehemu ambazo Mungu atapita. Amen. Tutaishi sehemu ambazo Mungu atapita. Amen. Katika jina la Yesu. Sema nitapatikana maeneo ambayo Mungu atapita. Nitapatikana maeneo ambayo faida zitapita. Nitatokea muda ambao Mungu atapita. Sitaenda kokote nitakapopoteza muda. Sema kwa jina la Yesu. Siku zilizosalia. Ni 15 tu. Baba nijalie neema. Nakataa kupoteza muda. Kwa jina la Yesu. Nipe kutokea. Sehemu utakayopita. Nipe kutokea. Wakati utakaopita. I don't want to lose time. In the name of Jesus. This is my word to you.
Yes.
15 days from now.
Yes.
Ukisikia kwenda mahali, amka usijiulize mara mbili, nenda.
Amen.
Ukisikia huku usiende,
Yes.
Usiulize mara mbili, nyamaza kimya, kaa.
Amen.
Usifanye jambo lolote kwa mazoea.
Amen.
Siku 15 zilizosalia nasema usifanye jambo lolote kwa mazoea.
Amen.
Nasema siku 15 zilizosalia usifanye jambo lolote kwa mazoea.
Amen.
Neema ya Mungu ni kubwa sana.
Amen.
Neema ya Mungu ni kubwa sana.
Yes.
Tell us more.
Yeah.
I like this one.
Kwa hiyo hivyo na tangia hapo baba akaanza kuwa violent giver. Na mimi pasta kila wakati ukifundisha hapa naenda nakaa na mzee Chemba na mimi nampigisha samani.
That's how, that's what we do, updating our fathers. Yeah. Mnaporudi Moshi kijijini. Na mnaoenda Mbeya na mnaoenda Chunya. Hivi Mbeya ndio Chunya huko huko. Okay. Now na mnaoenda Musoma, mnaoenda Musoma ndo mara. Mnaoenda Mwanza, mnaoenda Kenya, mnaoenda Rwanda, mnaoenda Singida, mnaoenda Tabora. Yoyote tekerudi kijijini. Nenda ka update mind za wazee wenu. Kuna maeneo mengine inatajika tu sadaka ya mama yako. Sio ya kwako, ya kwake yeye. Afanye yeye. Niko namwambia ndugu mmoja leo. Mpe hela mkeo. Mpe hela mkeo, jifunze kumpa hela mkeo. Mkeo asikuombe hela. Jifunze kumpa hela mkeo ili mkeo ajifunze kutoa mafungu yake ya 10 mwenyewe. Kuna watu wengine ambao mmeoa wake ambao hawana shughuli za kujishughulisha. Mpe hela mkeo ili na yeye apate nafasi ya kutoa fungu lako. Na ukimpa hela mkeo, Bwana Donald, mwambie atoe fungu la 10. Mfundishe mkeo kutoa fungu la 10. Uwezi kumfundisha mkeo kutoa kwenye fungu la kutoa fungu la 10 kwenye hela ambayo hujampa. Kabla hajatoa kwenye mshahara wake, mfundishe kwanza. Kwa sababu sio wake wetu wote tuliowaoa, sio wote wamelelewa kwenye mafundisho ya utoaji. Sometimes Mungu awasaidie nyinyi watu. Mwanamke ndiye amebeba baraka ya uzao kwenye familia. Kama huyu mama ajui kutoa fungu la 10, she will be dry. She'll be dry. Natamani ningeongea vitu vingi, lakini wacha niishie hapa. Lakini niwaambie ukweli. Women who are not giver are dry.
Yes.
Takwambia jambo gumu sana. Umewahi kusoma story ya Hana vizuri? Hana alikuwa tasa. But do you know Hana? Alikuwa anamsindikiza mume wake kutoa sadaka. Mpaka baadaye mume wake alipoanza kumpa yeye portion yake, Hana akawa anatoa sadaka yake, ndio breakthrough ya Samuel ikatokea. Yeah. Listen. Ukitaka kujua kwamba story ya Hana ilikuwa ni sensitive. Ukitaka kujua story ya Hana ilikuwa ni sensitive, iko hivi. Angalia shuhuda za Hana baada ya kuzaa. Maneno aliyoyasema. Sikiliza. Grayson tulia hapo hapo. Samueli wa pili. Samueli wa kwanza. Sikiliza. Kioke jirani yako. Muulize mchungaji anaanza kuhubiri saa ngapi? Mjibu mwambie mchungaji wangu anaongozwa na Roho, usimpangie. Are you there?
Yes.
Haya. Soma sasa Samueli sura ya pili.
Yes. Kuanzia mstari wa kwanza.
Moja kwanza. Wasomee kuanzia mstari wa 21 sura ya kwanza.
Yes.
Samueli wa kwanza 21.
Yes.
Mm-hmm.
Kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa. Hapo ndipo nitakapomleta ili hahudhurie mbele za Bwana akae huko daima. Elikana mumewe akamwambia, haya fanya uonavyo vyema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana na alithibitishe neno lake tu Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake, hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo. Na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, "Ee Bwana wangu, kama iishivyo roho yako, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikamuomba Bwana. Aliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana." Naye akamwabudu Bwana huko. Naye Hana akaomba.
So kwa lugha nyingine hapa Samuel hachomoi.
Yes.
Wakati wote atakapokuwa hai, mamake kamfungia hekaluni.
Yes.
As I imagine mamako kakusifungia kwenye mizimu. Unaona? Umeona? Hapa Samuel kafungiwa wapi? Kwa Bwana hekaluni. As I imagine mamako wewe au amekufungia kwenye miamba au mapango ya Amboni Tanga. Toboi. Maisha atakuwa mkuse. Now, si ameshapata mtoto?
Yes.
Si ameshampeleka hekaluni?
Yes.
Now, sikiliza moyo wake baada ya kufanikiwa kumpeleka mtoto hekaluni, Mungu amemjibu haja ya moyo wake. Now, listen to First Samuel chapter number 2. Let's go.
Naye Hana akaomba, akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena na kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa.
Sasa unajua hii ni taarabu eh?
Yes.
Anawaambia msizidi kunena vinywani mwenu. Kwa kuna watu walikuwa nawajibu.
Yes.
So hii zaburi kwake kuna watu walikuwa nasema nao.
Yes.
Please rudia tena mstari.
Mstari wa pili.
Yeah.
Hakuna aliye mtakatifu kama wewe. Kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu, walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula.
Nasikia?
Yes.
Hana anaeleza matokeo ya sadaka yake.
Yes.
Anasema waliokuwa wameshiba zamani. Maana kuna uchao ulikuwa unaendelea.
Yes.
Watu walikuwa wanashiba kupitia yeye.
Yes.
Watu walikuwa wanashiba kupitia utasa wake.
Yes.
Anasema saa hivi waliokuwa wanashiba saa hizi wamejikodisha. Sio wamelipwa hela. Wamejikodisha ili wafanye nini?
Ili kupata chakula.
Mchezo nini? Yaani sadaka moja ilipofungua tumbo lake, wachawi waliokuwa wanamzingira maisha yake. So you need to understand, you need to read in context to understand. Kwa nini anasema anayosema? Maana kuna kitu ameanza kukiona ana. Anaona kama zamani wakati mimi niko tasa, hao walikuwa wanashiba. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anafanikiwa kupitia utasa wake.
Yes.
Anasema lakini saa hizi waliokuwa wanashiba jana na juzi, saa hizi wamejikodisha ili wapate chakula.
Yes.
Maana yake umaskini uliokuwa kwenye maisha yangu umewageukia wao.
Yes.
Mimi nasema kwa jina la Yesu.
Amen.
Yoyote anayewake out behind your downfall.
Amen.
They will fall down themselves.
Amen. Walioshiba mstari wa 5. Walioshiba wamejikodesha ili kupata chakula. Na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam. Huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto.
Si unaona? Si unaona?
Yes.
Waliokuwa njaa wamepata chakula. Mwambie jina lako, tables are turning.
Tables are turning.
This is what I mean when I say tables are turning.
Yes.
Aliyekuwa kama junior sasa amekuwa senior.
Yes.
Aliyeonekana ni junior aliyekuwa ni senior ameshushwa cheo.
Yes.
aliyekuwa mfanyakazi sasa hizi amekuwa bosi.
Yes.
Unajua hii ni story ya maisha ya mtu hapa.
Yes.
Alafu naona kama upande upe kiao ndo anaelewa. Let me talk to you.
Yes.
Nasema yeyote aliyekuwa anakula kupitia mgongo wako.
Yes.
I have an announcement tonight.
Amen.
Tables are turning. Waliokuwa wameshiba. Nisikize, hakuna jambo linalofanywa na hasara.
Yes.
Kama Mungu atampa mtu afya njema, anampa kwa sababu ya faida. Kumbuka, kuishi ni Kristo na kufa ni faida.
Yes.
Yaani hata kufa kimungu ni faida. Okay?
Yes.
Kwa hiyo Mungu kama atampatia mtu uhai, maana yake kuna faida anatakiwa aingize.
Yes.
Kwa maana yake kama kuna ugonjwa huko mahali kwa mtu, maana yake kuna someone somewhere anapata faida.
Amen.
Think that way every day. It will make you active. Wewe kukwama, kuna mtu anapata faida. Wewe kushindwa kumiliki kitu fulani, kuna mtu anapata faida. Si unajua ili mwenye jeneza auza lazima kuwe na marehemu. Na leo nachokisema?
Yes.
Jioni hii leo kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai.
Amen.
Mtu yoyote apatae faida, inawezekana kwenye namna ya mlini na kwa kutizama hivi, you think everything is okay. Kuna vitu vingine until we look them kwa jicho la rohoni.
Yes.
Ninamuomba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Amen.
Yoyote afanyaye mkono wa hila.
Yes.
Ili kula na kufilisi maisha yako.
Yes.
Katika jina la Yesu, mikono yao iliyoiba.
Yes.
Inakatwa jioni hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema inakatwa jioni hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema inakatwa jioni hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Sema waliokuwa wameshiba.
Waliokuwa wameshiba.
Kupitia maisha yangu.
Kupitia maisha yangu.
Wanakauka.
Wanakauka.
Wanajikodisha.
Wanajikodisha.
Ili kupata chakula.
Ili kupata chakula.
Yeye aliyetasa.
Yeye aliyetasa.
Amepata watoto saba.
Amepata watoto saba.
Aliyekuwa tasa ni Hana. Kwa utasa wake aliyokuwa nao, kuna mtu alikuwa anaingiza faida. Lakini sasa kwa sababu Mungu amefungua tumbo, anasema yeye aliyetasa amezaa watoto saba. Maana yake Hana baada ya kumpeleka Samuel hekaluni alipachika wengine sita.
Yes.
Yeah?
Yes.
Samuel alikuwa na ndugu zake wengine sita. Samuel alikuwa ni firstborn.
Yes.
Akampeleka hekaluni. Huku nyuma wakaja sita. Anasemaje Hana? Yeye
aliye na wana wengi amedhoofika.
Anzia yeye aliyetasa.
Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto saba.
Huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto
saba.
Alafu
na yeye aliye na wana wengi.
Unajua hapo aliyekuwa na wana wengi ni nani?
Penina.
Kwa Penina alikuwa anakoroga dawa. Anasemaje kuhusu aliye na wana wengi?
Amedhoofika.
Mhm.
Amedhoofika.
Mhm.
Amedhoofika.
Endelea.
Bwana huwa naye ufanya kuwa hai.
Hana anayaona yote hayo baada ya kufanya nini? Kujifungua.
Yes.
Anaona Bwana anaua na Bwana anafanya kuwa hai. Kwa maana yake wakati kuna kitu kinakuwa hai mahali,
yes,
kuna kitu kinapigwa kinauawa mahali.
Amen.
Wakati Mungu anainua maisha yako kwa jina la Yesu.
Yes.
Kuna mjinga mmoja Mungu anashusha bendera yake.
Amen.
Nasema Mungu anashusha bendera yake.
Amen.
Ili bendera ya uhuru ya Tanganyika ipande juu.
Yes.
Lazima bendera ya Muingereza ishuke chini.
Amen.
Natamka kwa jina la Yesu.
Yes.
Yeyote aliyekufanya kuwa mtumwa.
Yes.
Bendera yake ya utawala inashushwa.
Amen.
Na bendera yako inapanda.
Amen.
Bendera ya uhuru wako inapanda.
Amen.
Bendera ya uhuru wako inapanda.
Amen.
Bendera ya uhuru wako inapanda.
Amen.
It shall be known from December 2024.
Yes.
Ya kwamba wewe umewekwa huru.
Amen.
You are free to prosper now.
Amen.
You are free to excel.
Amen.
You are free to be increased.
Amen.
You are free to go far.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Bwana huwa alafu naye
ufanya kuwa hai.
Ufanya kuwa hai.
Yes.
Bwana huwa naye ufanya kuwa hai.
Kwa hiyo
kufanya project ziwe hai anafanya yeye.
Yes.
Kufanya vieti viwe hai. Maana kuna watu wana vieti vyao ni dormant, havijawahi kupataga kazi tangu wamaliza chuo.
Yes.
Kufanya vieti viwe hai, elimu ziwe hai, accounts za fedha ziwe hai.
Yes.
Yeye ndo anafanya kuwa hai.
Amen.
Ninatamka kwa jina la Yesu.
Amen.
Akifanya cheti chako kuwa hai.
Amen.
Aifanye biashara yako kuwa hai.
Amen.
Aifanye kazi yako kuwa hai.
Amen.
Mimi na 25 tunapoingia kwa jina la Yesu.
Yes.
Afanye jina lako kuwa hai.
Amen.
Waliosema watalizima jina lako na kuliua.
Yes.
Katika jina la Yesu Bwana anawaua wao.
Amen.
Anawapoteza wao.
Amen.
Anayauisha majina yetu.
Amen.
Anayafanya kuwa hai.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kuna watu hamkuwahi kuonekana kwenye allowance fulani ofisini.
Yes.
Kwenye malipo fulani ofisini.
Yes.
Kuna madai yako uko nayo mahali.
Yes.
Na watu ni kama wamekusahau kabisa.
Yes.
Bwana anafanya kuwa hai.
Amen.
Tumesikia ushuhuda hapa, mtumishi wa Mungu alimwambia mtoto wake wa kiroho.
Yes.
Chochote cha kwako kilicholala kifufuliwe.
Yes.
Nami nasema kwa upako ule ule.
Amen.
Kwa neema ile ile.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Chochote kwako kilicholala muda mrefu na kifufuke.
Amen.
Vipawa vyako vifufuke.
Amen.
Kazi yako ifufuke.
Amen.
Ndoa yako ifufuke.
Amen.
Elimu yako ifufuke.
Amen.
Maisha yako yafufuke.
Amen.
Afya yako ifufuke.
Amen.
Reasoning capacity yako ifufuke.
Amen.
Receive life.
I receive.
In the name of Jesus.
Amen.
If you believe, can I hear loud as amen?
Amen.
Aha.
Bwana huwa
naye
ufanya kuwa hai.
Bwana huwa. Ndio kile ninakwambia huwaga.
Huwaga.
Kama Bwana anauwa,
kama Bwana anauwa.
Maana yake tunaweza tukamwendea Mungu tumwambie tu kuna kitu nataka uue.
Yes.
Kuna kansa inauawa.
Yes.
All right. Kama Bwana anauwa, brain tumor inauawa.
Yes.
Uvimbe kwenye kichwa unauawa.
Amen.
HIV inauawa.
Amen.
Hey, chochote kinachotesa maisha yako kinauawa.
Amen.
Sema yeye huwa.
Yeye huwa.
Na yeye ufanya kuwa hai.
Na yeye ufanya kuwa hai.
Kwa upako ule wa kuua.
Kwa upako ule wa kuua.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la
Yesu. Ninaua kansa kwenye maisha yangu.
Ninaua kansa.
Naua HIV kwenye maisha yangu.
Ninaua HIV.
Naua maisha ya madeni.
Naua maisha ya madeni.
Naua maisha ya mateso.
Naua maisha ya mateso.
Naua maisha ya magonjwa.
Naua maisha ya magonjwa.
Kwenye huo upande sitaonekana.
Kwenye huo upande sitaonekana.
Nitaitwa marehemu.
Nikaitwa marehemu.
Asiyepatikana huko.
Asiyepatikana.
Sitakuwa kwenye listi ya watu.
Sitakuwa kwenye
wanaougua,
wanaougua,
wanaoteseka,
wanaoteseka,
wanaohangaika,
wanaohangaika,
katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu.
Sema kwenye nchi ya mateso,
kwenye nchi ya mateso,
nimefariki huko,
nimefariki huko,
sipatikani,
sipatikani,
ila kwenye nchi ya walio hai,
ila kwenye nchi ya walio hai,
kwenye nchi ya walio na afya,
kwenye nchi ya walio na afya,
huko niko nakopatikana,
huko niko nakopatikana,
nitamhimidi Bwana,
nitamhimidi
katika nchi ya walio hai,
katika nchi ya walio hai,
katika nchi ya walio hai, mimi napatikana kwenye nchi ya walio hai.
Napatikana
kwenye nchi ya walio hai. Napatikana kwenye nchi ya walio hai.
Napatikana kwenye nchi ya walio
tajirika. Napatikana kwenye nchi ya walio fanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Kwenye nchi ya mateso.
Huko nimekufa.
Mimi sipo huko.
Mimi sipo huko.
Kwenye nchi ya mahangaiko.
Huko
alishanizika.
Sipo huko.
Maana Yesu ninaye mwabudu. Sikia hiyo. Sema Yesu ninaye mwabudu.
Yesu ninaye mwabudu.
Baada ya mateso.
Baada ya mateso.
Wakamzika.
Wakamzika.
Kwenye nchi ya mateso.
Kwenye nchi ya mateso.
Walimzika.
Walimzika.
Baada ya mateso walimzika.
Baada ya mateso walimzika.
Baada ya kuzikwa.
Baada ya kuzikwa.
Akafufuka.
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 Anakaa kwenye nchi ya raha.
Anakaa kwenye nchi ya
raha. Sema ee Baba.
Ee Baba.
Nchi ya mateso.
Nchi ya mateso.
Nilishazikwa na Yesu Kristo.
Nilishazikwa na Yesu.
Saa hizi naishi kwenye upya wa maisha.
Naishi kwenye upya wa maisha.
Nchi ya raha.
Nakataa
mateso. Naishi kwenye nchi ya raha.
Nchi ya amani.
Nchi yenye utele.
Nchi yenye furaha.
Nchi yenye kushinda.
Nchi yenye kuongezeka.
Katika jina la Yesu.
Nchi
yenye kuendelea.
Katika
jina la Yesu. Sema ee Baba.
Nilimuona
mtu mmoja kwenye neno lako.
Uliyemwambia
asiende Misri. Walikokuwa wanaenda wengine. Ulimwambia abaki kwenye nchi ile. Na
utambariki. Nami ye Bwana. Hii kwangu itaitwa nchi ya waliobarikiwa. 2025. Wengine wakiwa wanajiona wanaishi Tanzania. Mimi nitakuwa hapa hapa ila najiona kwenye nchi ya nyeutele. Nchi yenye mafanikio. Nchi sio kaukiwa. Nchi sio anguka. Nchi sio kasirika. Nchi sio na mateso. Nchi sio na uchungu. Katika jina la Yesu. Sema e Baba. Kuna watu waliwahi kukaa kwenye nchi inayozaa mapooza. Kila walichozaa kilikuwa kimepooza. Kila walichozaa kilikuwa kimelala. Bwana, alipoingia mtumishi wako nchi ilibadilika. Nami leo hii kwa jina la Yesu sihitaji kuhama nchi. Sihitaji kwenda Kenya. Sihitaji kwenda Burundi. Sihitaji kwenda Kongo. Sihitaji kwenda kokote. Ninalojua ni hili. Neno lako laweza nibadilishia nchi. Nchi inayozaa mapooza. Ghafla vitu vikawa hai. Leo ninapokea neno la kufanya nchi yangu kuwa hai. Kazi yangu kuwa hai. Biashara yangu kuwa hai. Mambo yangu kuwa hai. Vya kwangu vinafufuka. Vya kwangu vinainuka. Uchumi wangu unainuka. Unakuwa hai. Unakuwa hai. Unakuwa hai. Sitahangaika kiuchumi. Sitahangaika kifedha. Sitahangaika kimaisha. Sitahangaika kimahusiano. Mambo yangu yanakuwa hai. Haya, amsha amsha sasa. Vilivyolala viamke. Vilivyolala viamke. Wewe ndiwe chumvi. Elisha alisema, lete chumvi. Wewe ndio chumvi yenyewe. Kwa jina la Yesu. Ninaamsha. Kila kupoza kunaondoka. Setekeraka kaparido. Rantene makasaka. Sitakaa nchi ya wachawi. Sitakaa nchi ya washirikina. Hawataliona jina langu huko. Hawataliona jina langu huko. Hawataliona jina langu huko. Wakitafuta listi ya watu wa kuwaroga, hawanioni kwenye vioo vyao. Hawanioni kwenye mashimo yao. Sete baraka talaga. Sitole baraka dega.
Lonte zeke jaga baradiki tota.
Teira tebas.
Fiki zopakata lade. Leko jada baradiki zopakata yada. Leta zakata radabakata. Lete zeke to jaga baradoto. Leto zeke pererete kota. Lata baradaka soko didaba.
Sema e Bwana.
E Bwana.
Kwa sababu ya sadaka zangu. Kwa sababu ya sadaka zangu. Ukazikumbuke sadaka zangu. Nasimama mbele ya sadaka zangu. Kwa sababu ya sadaka zangu. Nilizowahi kukutolea. Ninakuamsha e Bwana. Usinyamaze. Usinyamaze. Napiga kila uchawi. Unaua uchumi wangu. Napiga kila uchawi. Unaua kazi yangu. Napiga kila uchawi. Hana alipokutolea. Nadhiri yake. Nadhiri yake. Yeye aliyekuwa. Anamuua. Ulimuua yeye. Aliyekuwa na vingi. Ulimdhoofisha. E Baba. Chochote kinyenge nguvu kwa sababu ya uchawi wa kuniroga wa kuharibu mambo yangu. Napiga uchawi wao. Napiga viuno vyao. Napiga magoti yao. Napiga vigosho vyao. Napiga magoti yao. Nawatia udhaifu wao. Nawatia udhaifu wao. Nawatia udhaifu wao kwa jina la Yesu. Wewe umesema unaua. Wewe unauisha. Kwa mkono ule wenye kuua kwa jina la Yesu. Kwa mkono wako wenye kuua na ushuke. Nyumba za kichawi. Nyumba za kichawi. Zinazotaja majina yangu. Nyumba za atatatata. Parataka palata. Taka paleketa. Parotoko payata. Tapatatata. Paritatate. Papatatata. Kopete bada. Yashapata. Take baba payata. Paka kule nyumbani upako huko hapo. Mkono wa Bwana. Wenye kuharibu. Mkono wa Bwana. Wenye kuua. Hana ametupa siri. Bwana anaua na Bwana anauisha. Yeye mwenye kuisha ndio huyo huyo mwenye kuua. Yeye mwenye kufanya hai ndio huyo huyo mwenye kuua. Leo hii ule mkono wa Bwana unaua. Unaua hiyo kansa. unaua hiyo HIV, unaua huo uchawi, huyo mchawi anayaloga maisha yako. Kila ukitaka kupiga hatua anaingia hapo nani, katika jina la Yesu wanapigwa leo hii kwa mkono wa Bwana wenye kuua. Yoyote asiyetaka tuwe na 2025 isiyo na raha, rete pala katanda, wanapigwa leo hii, wanapigwa leo hii, wanapigwa leo hii. Yoyote anayetaka kutuua sisi Baba, na amuue kabla jamua yeye. Yoyote aliyetuwekea zuio la kutokuvuka 2025 alisema tuone kama atavuka, katika jina la Yesu. Kwenye hayo mashimo ya mauti wanaingia wao, mkono huo wenye kuua unawadondokea wao. Tunapiga nyumba zao, tunapiga vichwa vyao, tunapiga miguu yao, tunapiga migoti yao, tunapiga viuno vyao, piga maisha yao, tunapiga kazi zao, tunapiga biashara zao. Toto baraka tanga puka pale kate tobe raka tobo poli kosoto
katoza kita loto za barato
nuo malizana nao kabisa. Asiyetaka nivuke havuki yeye, havuki yeye, havuki yeye. Asiyetaka nizae hazai yeye. Asiyetaka nifanikiwe afanikiwi yeye. Asiyetaka nione anapofuka yeye. Asiyetaka niinuke hainuki yeye. Nimeweka mgomo rohoni, katata parapada toke toy shata. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jehovah is on my side. Usiombe kwa hofu, Bwana yuko upande wetu. Usiombe kwa wasiwasi, Bwana yuko upande wetu. Usiombe kwa oga, wewe sema lolote, hata kama ni kubwa kiasi gani, Bwana yuko upande wetu. Sema lolote, sema lolote, Bwana yuko upande wetu. Hayuko upande wao, Bwana yuko upande wetu. Hayuko upande wao. Leo watakiona cha mtemakuni, wavuruge, wavuruge, wavuruge. Tumewapiga ambush, hawakutarajia tutaomba hivi. Washa, washa, washa baraka taya. Bwana ananiambia hawakujipanga, hawakujipanga. Usiwanyamazie kimya. Bwana yuko upande wetu, Bwana yuko upande wetu. Kila uchawi wa familia unaoua mmoja baada ya mwingine, umezuia biashara za watu kwenda, kwa jina la Yesu tumeambiwa yeye anaua, yeye anafanya kuwa hai. Sisi leo tunataka upande wake wa kuua. Piga kila kinachoua biashara za familia, na piga kila kinachoua kazi za familia yetu, na piga kila kinachoua watoto wa mama yetu, na piga kila kinachoua watu wa ukoo wetu. Wakinyanyuka tu watu walioendelea wanauawa, kwa jina la Yesu nakata vichwa vyao. Waliozoea kutukata vichwa, leo ninawaendea kwa upanga wa Bwana, nafyeka vichwa vyao, nafyeka vichwa vyao. Aliharibu miungu ya Baali ni Jerubahali, ambaye ni Gideon, alivunja maashera ya baba yake. Kata barakata leborata, upako ule ule uko juu yako. Usinyamaze, usinyamaze. Rata barakata leko barata. Wamezoea kila Disemba kuna kitu wanawanywesha. Wamezoea kila Disemba kuna mtu anamchukua. Wapige kabla hujaenda nyumbani, wapige kabla hujaendea kijijini, wapige kabla hujarudi kwa babu, wapige kabla hekoto shateke rata pako kotela teliparafo sheketo pelikoto telepakate pali yapato shakata pelikatonde rapateke satoliga ratamato sheketeke masotea ekiba etiti paratona sokete balakata entiti hampala rapateke toto shakakaka Ondoa ustaarabu dada yangu. Watazuia tumbo lako. Usiseme wewe kwa sababu hujaelewa. Wengine hamjaolewa kwa hiyo hamjui kama nyinyi matasa au sio matasa. Piga wasije kawa wameshika tumbo lako tayari. Piga wasije kawa wameshika kiuno chako tayari. Unaanza kuhangaika na uzazi. Usisubirie paka siku ya ndoa. Piga saa hizi. Waachane na wewe mapema. Piga saa hizi. Waachane na wewe mapema. Waachane na biashara yako mapema. Waachane na tumbo lako mapema. Hoshinda rabala kata.
Leko zambi kito. Leko zada kabada.
I can feel the freedom in the atmosphere.
Amen.
As I can feel freedom in the atmosphere.
Amen.
I can feel freedom in the atmosphere.
Yes.
I hear. Sio wakati naomba hapa. Kiendelea kuingia Roho Mtakatifu ambaye waache. 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 kuna kitu nafanya. Kuna kitu nafanya. Watch.
Amen.
Mimi mmoja wapo ya kivita is to learn to do ambush.
Yes.
Your enemy will never know when you have attacked.
Yes.
But tonight,
amen.
We have attacked.
Amen.
Na kila kilichoshikiliwa kwetu kimeachiliwa.
Amen.
Sema mizigo yangu imeachiliwa.
Mizigo yangu imeachiliwa.
Sema naona uhai.
Naona uhai.
Naona kufufuka kwa projekti zangu.
Naona kufufuka kwa projekti zangu.
Si unaona neno hilo?
Yes.
Sema naona kufufuka kwa projekti zangu.
Naona kufufuka kwa projekti zangu.
Nisikilize mtu wa Mungu.
Yes.
Kila project iliyowahi kulala imeinuka.
Amen.
Imeinuka.
Amen.
Imeinuka.
Amen.
Anasema yeye huua na yeye hufanya kuwa hai.
Yes.
Hushusha hata kuzimu tena uleta juu.
Yes.
Ufanya nini?
Hushusha.
Hushusha
hata kuzimu.
Yaani Mungu akiamua kumshusha mtu, anashusha mpaka anaenda kuzimu.
Yes.
Na yeye analeta juu.
Yes.
God can lift people.
Amen.
Leo tunautaka ule upande wa kuleta juu.
Amen.
Bwana na akulete juu.
Amen.
Bwana na akulete juu.
Amen.
The best one. This one I like it. This has been my meditation of August and September. Anasema yeye Bwana mstari wa 7. Bwana hufukarisha.
Yes.
Naye
utajirisha.
Please. Can you read and tell me what you got on that? 1 2 3, let's read again.
Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha.
Eh?
Ufukarisha mtu.
Ufukarisha mtu.
Yes.
Kwa Mungu anaweza kumtia mtu ufukara.
Yes.
Alafu aseme yeye hutajirisha. Kwa Mungu anaweza akaamua tu leo nimeamua kutajirisha.
Yes.
You heard the testimony.
Amen.
You heard the testimony.
Yes.
From nowhere. Limbuko la 300. Inanyuka value ya project ya milioni 67. That's what happened when God decided.
Yes.
To make you rich.
Amen.
Kila mtu wa Mungu amalizie ushuhuda wake.
Kwa hiyo
au vimeisha?
Au bado?
Ehe, malizia chap chap.
Kwa hiyo baada ya hapo baba akaanza kuwa violent giver. Akaniambia, unajua nini mwanangu? Nilikuwa na struggle hata kupata message, yani za kupreach church. Baada hapo ya kwanza kuwa violent giver, anasema God start to speak to me what I'm about to talk to my people. Akaniambia, nimegundua kitu kimoja, kumbe sadaka ina provoke sauti ya Mungu kwenye maisha. Kwa hiyo,
do you hear that? Sadaka ina provoke sauti ya Mungu kwenye maisha ya mtu. This is why your pastor has never repeated the message. See, if you mingle with God every single day, will you lack what to tell people about him?
Akaniambia mwezi wa 9, akaniambia, aliniambia jambo gumu.
You know, kwa mfano nilipokuja leo, Mungu akaniambia hivi, ukihubiri I will not be there. Go in my style. Watu waliokuwa Vikindu niliwaambia leo nitafundisha kuhusu damu, ndio? Mungu akaniambia ukihubiri, I will not be there. Kambia, so what will I do? So I'm going with you. But if you start preaching, I'll go. So you will decide to do the preaching without me or to have me on the altar and you're not doing nothing. So nimekuja hapa madhabahuni, sijui nafanya nini sasa. Mbona naona nimeanza story? Lakini mnaona tunavyoendelea? Sasa hakuna moja kamili saa hizi. Kazi yangu leo nimeambiwa ni kihubiri. Ananiacha. When you are going to preach, I will not be with you. Hajasema kingine, hajasema tukiomba ninakuacha. Sasa sikia, tunaanza kuomba hapa, ananiambia hivi, waache, waache waombe. wacha waombe. Ni raha kutembea na sauti ya Mungu, ni raha. You won't struggle. Protocol ilivyo nipokea, nikaenda ofisini kule. Nafikiri walipoingia ofisini, aliingia ofisini Cheche na Steve. Walinikuta nimekaa hivi. Nilikuwa kupanda madhabahu lakini nimekaa hivi. Sasa naenda kufanya nini? That is my question. The way God speaks. Ukienda kuhubiri, sitakuwepo. I will leave you. And then we will meet after the preaching. Kimaliza mahubiri yako ndo tutaonana. So what am I going to do? Just go and allow me to work. So nina furaha kuambia leo, mhudumu wa siku ya leo sio PT. Jehova yuko kazini. Nakumbuka wakati nasema hapa, yuko upande wetu.
Yes.
Hayuko upande wao.
Yes.
Usiogope kusema lolote. I saw the wind of angels passing. Yuko naona kitu kinafanya mshu, 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 mshu. Paka kule nje. So nikawa nasikia kuambia watu wa Mungu, usiache kuomba, usiogope kusema dude lolote. Wewe sema tu, watu kusema nataka ile treni ya SGR iwe yangu. I'm telling you. It will amaze you one day if you will know. Hii vitu vya serikali hivi, kwa mfano, vinawabia. Vinawabia. Mfano mfumo wa kupitisha passport pale airport. Ule mfumo sio mali ya serikali. Mtu aliuleta Tanzania. Na kila unapofanya kazi analipwa. Mfumo wa kalisha tiketi za SGR. Kila zinapokatwa, kuna pasenti mtu inaenda kwake. Hello. Can I surprise you? They are not more than 40 years old. They are just 30 something. Wewe ulikuwa wapi? Tumwamini Bwana. 2025. Tutakula wanapokula.
Amen.
Tutakaa wanapokaa.
Amen.
Tutaishi wanapoishi.
Amen.
Mitaani kwao, kutakuwa mitaani kwetu.
Amen.
That's why I said, he is passing. God is here. Pray anything crazy. Ask him any crazy thing. Niwaambia hapa, niwaambia vikundu. Nikasema hivi. Things of God are not to be expected, are to be demanded. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana 17, anasema Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwanao akutukuze wewe. Aliyesema saa imefika sio Mungu. Aliyesema Baba, saa imefika ni Yesu. Kwa aliyefikisha saa ni nani? Wewe ndo unaamua saa yako ya kutukuzwa imefika au haijafika. Naomba niulize swali. Saa yako imefika au haijafika?
Imefika.
Kuna watu bado hawajaelewa. Saa. Wakati mnasubiria wakati wa Bwana. Yesu aliwaambia na mama yake, mwanangu hawana divai, akasemaje? Saa yangu bado. Huyo huyo aliyesema saa yangu bado. 17 anasema hivi. Baba, saa imefika. Ndio nikamwambia watu wa vikindu hivi. Imagine miujiza kutoka kwenye harusi ya Kana mpaka Yohana 17. Miujiza iliyofanyika hapo katikati ilikuwa saa yake bado. That's why the ultimate miracle ni Yesu kufa na kufufuka. Gioke ni nakwambia, sijui kama saa yako ya kuinuka imefika, sijui. mwambie jina lako, wewe unaonaje? Hii ni saa ya nani? Sema kwa jina la Yesu. Kulikuwa na saa yao. Lakini saa hii ni saa yangu. Kulikuwa na saa yao ya kuuza viatu. Kulikuwa na saa yao ya kuuza nguo. Taja cha kwako. Kulikuwa na saa yao ya kuuza. Lakini sasa ni saa ya nani? Ni saa ya nani? Ni saa ya nani? Ni saa ya nani? Tangazo! Wakati wa break time ukifika, kengele tu inagongwa. Anayejisikia kwenda kula anaenda kula. Naomba niseme break time ya mateso yako imefika. Naomba niseme it is the holiday. It's a holiday. It is time for rest. 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 Kuna mtu anakwenda kupumzika hapa. Swala la madeni atapumzika miaka kama 30 hivi. Hapo hapa ile kapale tusha. Naomba nikupe muda wa pumziko. Ni miaka kama 40 hivi. Ni miaka kama 50 hivi. Nafikiri ukipumzika miaka 50 inatosha eti. Au tuweke 60. Ninatamka kwa jina la Yesu. Ninatangazo katika jina la Yesu. Nalisikia ndani yangu tangazo. Mungu ananiambia niseme waambie, waambie saa ya pumziko imefika. Saa ya pumziko imefika. Naomba nikutangazie kipindi cha break. Ni miaka 60 kutokea sasa. Yaani hiyo ulionayo plus 60. Hiyo ulionayo saa hii plus 60. Kuna wengine break yetu inaisha tukiwa na 90. Nafikiri mimi 90 itakuwa inanitosha. Sitaki kukaa sana mpaka nikongoroke. I wanna live while I'm still smart. Good looking. That is 90 years old. Fresh. Mgeuki nakwambia sijui break time yako inaisha saa ngapi. I have to announce here, every holiday has time. Every holiday has time.
Yes.
Oh, every unahitaje? Shuleni kazini unahitaje? Leave. Likizo. Likizo, si ndio? Umehangaika sana. Mungu ameniambia nikwambie. Ana likizo kwa ajili yako.
Amen.
Nasema Mungu ananiambia nikwambie.
Yes.
Ana likizo kwa ajili yako.
Amen.
Na likizo hii inaanza 2024.
Amen.
Miaka 60 kwenda mbele.
Amen.
Kuanzia leo we are living into likizo time.
Amen.
Shout likizo time my health.
Likizo time my health.
Likizo time in my finances.
Likizo time my finances.
Shout no more struggle.
No more struggle.
Sema asante Yesu.
Asante Yesu.
Because I will not struggle anymore.
Because I will not struggle anymore.
Wengine wanaweza wakatusikia kama hivi wakatuona kama tumechanganyikiwa. Lakini naomba nikwambie imani ya Kikristo ni imani ya matamshi.
Yes.
Imani ya Kikristo ni imani ya moyo na mdomo.
Yes.
Ni imani ya moyo na mdomo.
Yes.
Kwa moyo mtu anaamini ameingia likizo.
Yes.
Na kwa kinywa mtu anaikiri likizo yake.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
Likizo ya mateso yako imefika.
Amen.
Say resting time.
Resting time.
It's a holiday. Watu tuna celebrate. Trust me, in the name of Jesus.
Yes.
Your life will not know struggle anymore.
Amen.
See, unajua tunapotamka hivi kama watumishi wa Mungu, tunaonekana kama tunaropoka. But trust me.
Yes.
Hiyo dada jana nilikuwa nasema hivi, naona uvimbe wa ubongo ukiondolewa.
Yes.
Kumbe kuna mtu alikuwa anapokea muujiza wake.
Yes.
Na kuna wengine walikuwa wanaona ile neno la ubongo sio la kwangu, mimi si mimi ubongo. Kwa hiyo inawezekana kuna wengine bado wako kazini, nataka kuhangaika. Naomba kama wewe ni la kwako neno la likizo.
Yes.
Naomba niseme likizo ya mateso yako imefika.
Amen.
Sema no more struggle.
No more struggle.
I will have rest.
I will have rest.
23. You never knew that 2024 you'll have the house that you have. You have the joy that you have. Ulidhania utakuwa na maisha ya huzuni, lakini muone Bwana alichokifanya. Look the way you are ending the year.
Yes.
And I said you only 15 days remain.
Yes.
Na nayo habari njema kwako.
Amen.
Siku 15 zilizosalia.
Amen.
Utaenda tu mahali ambapo Bwana atapita.
Amen.
Utakatiza tu mtaa ambao Bwana utakutana naye.
Amen.
Kila street utakao katiza.
Yes.
It's an encounter of another deal.
Amen.
It's an encounter of another deal.
Amen.
Some of you these 15 days?
Yes.
Kuna mahali mtaenda.
Yes.
Wengine mtakuwa mkielekea airport.
Yes.
And suddenly,
yes,
you are bumping someone.
Yes.
Where are you these days?
Yes.
What are you doing?
Yes.
Squeeze na shona shona. But yes. Tulikuwa tunatafuta mtu wa aina yako ofisini kwetu.
Amen.
Did I speak about someone here?
Yes.
Did I prophesy about someone here?
Yes.
Receive that in the name of Jesus.
I receive.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Naenda zako mlimani site mwenyewe una hili wala lile.
Yes.
Unaingia tu pale. Unaenda labda kuangalia movie. Say it's a holiday time.
Yes.
Unaenda kuangalia movie mara pa. Hey, wewe. Hey mimi. Uko wapi sikuizi? Niko. Unafanya shughuli gani? Sikuizi nachukua mizigo kutoka China. Alafu niko natafuta kitu fulani.
Yes.
Umeelewa hela yako itakavyo iko inaingia siku 15 hizi.
Amen.
Ninakutamkia kama mchungaji wako.
Amen.
Kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 31.
Yes.
Ni deal after deal, tender after tender, money after money.
Amen.
You are crossing this year with laughter.
Amen.
Miaka mingine umemaliza na mawazo, not this year.
Yes.
Hapana bana, wewe umewahi kumaliza mwaka ukiwa unafunga? This year you fasted.
Amen.
May God reward you.
Amen.
Wakakutaje ofisini kwao.
Amen.
Wakakuzungumzia kwenye viti vyao.
Amen.
Mamlaka zao zikuzungumzie.
Amen.
May you be the topic in their corridors.
Amen.
May they think about you.
Amen.
Naliweka jina lako kwenye mioyo yao.
Amen.
Hawatalala.
Amen.
Hawatasinzia.
Amen.
Wote waliowahi kuchukua business card yako.
Yes.
Wote waliowahi kuuliza biashara yako.
Yes.
Hawatapumzika.
Amen.
Nasema watakusaka.
Amen.
Watakutafuta.
Amen.
Watakuona.
Amen.
Watakukimbilia.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kama unaamini sema amina ku.
Amen. Kubo.
Sema Mungu amenirahisishia maisha.
Mungu amenirahisishia maisha.
Jehovah El Michongo.
Yes.
Oli barada bagaya zozazi.
Yes.
Aya. Oyoyoyoyoyo. Kwa Abraham alikuwa Jehovah Jira, lakini kwa mimi muuza viatu ndio Jehovah El viatu. Aya ya 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 ya. Jehovah El Cosmetics. He shows me the dotos.
Yes.
Ananionyesha machimbo.
Yes.
Na ananionyesha na wateja.
Amen.
Aya ya ya ya.
Yes.
Jehovah El Pamba.
Yes.
Ananionyesha machimbo.
Yes.
Ananionyesha na wateja.
Amen.
I don't know who is Jehovah to you. Jehovah El what? Kuna sisi Jehovah El Money. Ananionyesha hela iliko.
Yes.
Na ananipeleka pa kuitumia.
Amen.
Somebody hallelujah. Shout hallelujah.
Hallelujah.
Kuna watu 2025.
Yeah.
Kwa wataitwa Jehovah El Marriage.
Amen.
Jehovah El Ndoa.
Amen.
Jehovah El Mume.
Amen.
Jehovah El Mke.
Amen.
Mungu atoae wake.
Yes.
Mungu atoae waume.
Yes.
Receive your own in the name of Jesus.
I receive.
Tani bare debaya kata.
Yes.
Jehovah El Music.
Yes.
2025, only beautiful songs.
Yes.
Mabengtu na kubengtu.
Yes.
Ah, Jehovah El Joy.
Amen.
Kuna watu 2025, no sad moment. No.
Yes.
No sad moment.
Yes.
No sad moment.
Yes.
Kila wakijaribu kukukwaza wanashangaa.
Yes.
Raha imejaa.
Yes.
Wakijaribu kukutaka kukuumiza upande huu.
Yes.
Bwana analeta raha upande huu.
Amen.
Wakijaribu kutaka kukuondolea hiki.
Yes.
Bwana analeta hiki.
Amen.
Jehovah El Happiness.
Amen.
Shout hallelujah.
Hallelujah.
This is an assurance. The holy day of your life has begun. Baba, wakikuuliza, waambie, mbona wewe unaonekana uko serious na maisha bendi kolikizo? Na si unajua, kwa sisi waajiriwa wa serikali, kila likizo ina malipo. Kila uhamisho una malipo. Kila likizo ambao mnaona mnataka tu kuhama muingie level nyingine, na yenyewe ina malipo. May God compensate your trouble. Let there be a double compensation for your trouble. May you receive double for your trouble. Anaye atesa maisha yako usiku huu leo amenyanyaswa. Wanao kuvizia wameviziwa. Anaite mjiona ulimwengu wa roho. Yaani nasikia raha kwa sababu upande ule wa pili tumewatandika kwa kushtukiza. Anyway, yani kambi ya shetani wameshangaa tu ghafla. Fifteen days of winning, fifteen days of glory.
Amen.
15 days of safety.
Amen.
Safety.
Amen.
Hakuna habari mbaya wala tukio baya.
Amen.
I cancel them as your pastor in the name of Jesus.
Amen.
Safety all the way to 2025.
Amen.
No hospital bill. No hospital bill.
Amen.
I cancel them in the name of Jesus. Not for you, not for your mama, not for your child, not for your spouse. They are canceled. Imagine entering holiday of diseases. Yani unaingia kwenye likizo ya magonjwa ambayo umepumzika. Umewahi kukutana na watu ambao sasa hivi mimi sijaugua mwezi mzima. Sasa kuna miaka kama 60 nayo kuja mbele huko. Mambo ya homa mara kwa mara, vichwa mara kwa mara, sijui ni hiki, sijui hiki. Not for you. Mwambie yako, hivyo sio vitu vangu hivyo. Sio vitu zangu hizo, kuumwa. Kuhangaika na hela. Madeni madeni. Sema sio vitu vyangu hivyo. Sema nakata. God is working in your life.
Amen.
The Spirit of God is gradually taking you to places.
Amen.
From glory to glory.
Amen.
Glory is progressive.
Amen.
Utukufu huu stuck. There is no stagnated glory. Niwaambia watu vikini ndo nikasema hivi. If your glory will be maintained, if you have a maintained glory, the shame will come. Kwa sababu maisha yanaendelea. Wewe ukiona kautukufu kale kama mwezi wa kwanza, what will happen? The challenge za mwezi wa 12 they cannot amount, I mean, the glory of January cannot amount to the challenges of December. So you need to progress glory every time. You need to increase glory every time. And I taught them how to increase glory. And one of the ways is their giving. Now, umeosikia ushuhuda. Asma, after the man of God gave. Yani mimi kimenishtua sana. Hizi ratio za Mungu zikoje? Eti wewe ratio. Ratio za Mungu zikoje? 300,000 kwa milioni 67. Hii riba ikoje? Mungu analipaje watu wake? Sema baba.
Baba.
Nimekuamini.
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 Na nikwambie kitu Winjos. Usimtolee Mungu milioni moja afu una agenda kubwa. Trust me. Ukikaa chini na yule mtumishi wa Mungu baba yake Grace, ukimuuliza baba, did you believe kwamba kuna namna Mungu atakutokea? Lazima atakwambia to me it was impossible. Kwake milioni 67 ilikuwa kama mlima ambao unajua unashuka lini. But look how easy God can melt mountains. Say my God is melting mountain God.
My God is melting
mountain
God.
By him,
mountains melt.
Je, vya zeni kwake milima yayeyuka. Unaelewa? Sio inapukutika, inayeyuka kama nta. Milima inayeyuka kama nta mbele zake. Naona huo ugonjo unayeyuka mbele yako kama nta. Hilo ndio signs on token nilikwambia sasa. Unachukua mshumaa unaona nti inavyo nti inavyoyeyuka. Hapo hivi ndivyo hali ya kuteseka na madeni inavyoyeyuka. Hivi ndivyo ugonjwa huu unavyoyeyuka. Hivi ndivyo mateso yanavyoyeyuka. Naona mlima wa mtu mmoja hapo ukiyeyuka kama nta. Hivi niulize swali. Tangu nimeingia hapo umepungukiwa chochote?
Hapana.
Si tuendelee na kula raha?
Yes.
Eh? Mwambie yako hata nisipoandika chochote kwenye notes zangu za leo. Roho yangu kuna kitu imesajili. Moja, sema moja,
moja.
Nimesaini likizo. Hey, hey, okay. Go to your notebook. Kama una notebook, go to your notebook. Take your notebook and sign my holiday. Who shall I buy? Unajua ili mtu aende likizo anatakiwa kusaini fomu ya likizo. Sema nina fomu ya likizo hapa. Tuteseka na magonjwa basi. Mambo ya kuamshwa na maumivu. Mwambie yako hivi ndivyo ninavyo sign fomu ya likizo. Tumpe muda mtumishi yuko ofisini ana sign fomu ya likizo. Huyo mtu naye sign hapo unayemuona hata kuwa mgonjwa tena. These. Ndio kile nawaambia hii sasa ukisikia signs and tokens za PT ndio hizi sasa. Kuna mtu ana sign fomu ya likizo? Naomba tafadhali ukishaenda likizo safiri, nenda nchi ya mbali huko, nenda kwenye nchi ya hela, nchi ya ushindi, nchi ya mafanikio. Yani wewe na umaskini mkae mbali, mtakutana tena wewe na umaskini miaka 70 ijayo ukiwa kabibi. Hata hiyo utaki? Eh, tunakutanaje? Au tuache kabisa kazi? Eti? Nafikiri tuache kabisa. I think tumeamua kustaafu. Aturudi na kazini. Sema kwenye ofisi ya mateso. Sirudi tena, nimestaafu. Sema nimestaafu. Sirudi tena.
Sirudi tena.
Sasa si ndio jistaafisha hapo? Jamani, tume cancel. Tumeona bosi amekataa kutupa likizo. Tumesusa, tumeamua kufanya nini? Tumeamua kustaafu. Staff. Naomba niwajue wanao staff maskini leo. Ai! Wanao staff njaa leo? Wanao staff magonjo leo? Njokie nakwambia inakuaga hivi hivi kama tunacheza. Aya, jistaafishe mtumishi. Tumpe muda mtumishi staff kwanza. You shall not die young.
Amen.
You will not die young.
Amen.
I pray for you.
Amen.
Mungu akikujalia uzao.
Yes.
Uone uzao wa uzao wako.
Amen.
Mungu akupe kuwaona watoto wako akiwa kitu cha maana kwenye nchi hii.
Amen.
You shall not die young.
Amen.
Whatever you do, the same blessing ambayo tumesikia shuhuda yake leo ikawe kwako. Mungu afufue vyote vilivyolala kwenye maisha.
Amen.
Every giant in you, I call him to rise.
Amen.
Yale mambo ambayo ulikuwa boldly kuyafanya wakati wa utoto.
Yes.
Maeneo uliokuwa ujasiri kuingia, vitu vilivyokuwa ujasiri kusema, mapito uliokuwa ujasiri kupita.
Yes.
Alafu ghafla fear ikaja ikakrip ujasiri wako.
Yes.
May your boldness come back.
Amen.
Come back.
Amen.
Come back.
Amen.
Come back.
Amen.
Mungu arejeshe ujasiri wako.
Amen.
Bwana Mungu akubarikie na kukulinda.
Amen.
Bwana Mungu akuinulie uso wake. Amen. Na kukufadhili.
Amen.
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake.
Yes.
Na kukupa amani.
Amen.
Ukatembee kwenye amani wiki hii.
Amen.
Ukatembee kwenye amani wiki hii.
Amen.
Kila sauti ya ubaya.
Yes.
Ikazimwe na sauti ya wema.
Amen.
Kila sauti ya ubaya.
Yes.
Ikazimwe na sauti ya wema.
Amen.
You are protected in the name of Jesus.
Amen.
You are guided in the name of Jesus.
Amen.
Before we finish 2024.
Yes.
15 days that have remained.
Yes.
May you cross. I believe you hear what I'm saying.
Yes.
Listen to this. I'm repeating this. I think it's the 10th time. May you go where God will pass.
Amen.
Only. Natamani hivi. Ukikutana na rafiki zako jioni ukuuliza za leo, jibu lako liwe nimekutana na Mungu mzima mzima.
Amen.
Hiyo ndio itakuwa story yako.
Amen.
Mungu apitie akakutokee.
Amen.
Nasema Mungu apitie akakutokee.
Amen.
In Jesus mighty name.
Amen.
I love you people.
Happy
retirement.
Amen.
Have a beautiful day.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.